siko ndishonju.
B-boy on the beat.
Abale wanga siko ndishonju. Komano msalire. Hey, mtontole jineyo. B-boy changonji. Ulibe mundu ye mwe ya magogwa ndifa. Nyama ya ifa, ni nyama yoipa. Itenga andu watandisa isia, tuhoipa. Ifa yole mbedwa, palibe chomwe tinga chite. Siku tufedo kwa makoro, nikuta kwa zose. Tisisindikira, cha utari na fe. Tikalimbikira, kwira nchito waza titandisa. Yehova tandisa, utamutu wazi tandisa. Ana masia zanga, madanda uluza tandisa. Pangani sochita sanunoka, mbuya zaona. Ana masia zanga, madanda uluza tandisa. Pangani sochita sanunoka, mbuya zayanga. Loko titalira kwanji, siku tanga uke makolo. Basi zapita, tie nitisiwe sochita. Osati tikakala, nchito ndi madanda ulo. Azanga, madanda ulo, sasova mafutu. Simu seweza kuma munga kala. Mungo mali, makolo ya gaini. Muna feraji, kufa kwa makolo. Siku tinkuta kwa zose. Wira nishito ni mpavu, ambuye ya zabu ya nkani. Ambuye atandiza, utamutu wazitandiza. Osati munga kala, nchito ndi kungo malira. Endi kuziwa kuti umasie ndi owa. Koma chonde chonde, tie nitisakire chito basi. Ana masia zanga, madanda uluza tandiza. Pangani sochita sanunoka, uya zaona. Ana masia zanga, madanda uluza tandiza. Pangani sochita sanunoka, uya zayanga. Loko titalira kwanji, siku tanga uke makolo. Basi zapita, tie nitisiwe sochita. Osati tikakala, nchito ndi madanda ulo. Azanga, madanda ulo, sasova mafutu. Ana masia zanga, madanda ulo, satandiza. Pangani sochita sanunoka, uya zaona. Ana masia zanga, madanda ulo, satandiza. Pangani sochita sanunoka, uya zayanga. Loko titalira bwanji, siku tanga uke makolo. Basi zapita, tie nitisiwe sochita. Osati tikakala, nchito ndi madanda ulo. Azanga, madanda ulo, sasova mafutu. Tie niti waleko basi.
Nyimbo ya zero kwa maso nyimbo ya tanda uzuwe bitwa ndi B-boy changonji. Wakulimbiki sansanga, ana masia mene mkudusa mafuto. Kutiku feredwa makolo, siku takwa sose. Tieti limbikine nchito mene tukukwira uya zayanga.
Papoga studio protection.
Danda ula siku nga sove mafuto. Wachosa nyimbo imene indine B-boy changonji. Wakuchokera kuziko la Zambia. Happy.